Wow, 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 walai.
Mm.
Kuna wase wanakujaga na shida mingi.
Nani?
Eh.
Hakuna mwanamume anatoka kwa nyumba na stress. Ninyi mnatulazimishanga na hizi mawazimu.
Acha kusumbua jo.
Si utopoke.
Niko na sao, sao, to no change. Jipange bro, jiarrange.
On jaivo.
Na, sina doza kukupa. Niza kuspend kwa mahurt na machupa. Full tank kama puta. High grade tunavuta. Niko maji, niko gauge.
Niko gauge.
Kwa container kini kuta. Don't bother me.
Ndiyo kusema ni habana. Hizi vitu nikusikizana.
Stucky stress, no she don't. No she don't, no she don't. See stucky kiss, no she don't. No she don't. Stucky stress, no she don't. No she don't, no she don't. See stucky kiss, no she don't.
Sa mwenye mazange, mutu pia
uke. Wanauliza, kwa ni nasi kuliendaje.
Ulini promise jo next time.
We, maze, niyaje, nipishe. Niko juu ya konyage. Kizunguzungo, kizunguzungo.
Lewa.
Sioni jo, vugu vugu, vugu vugu. Naona giza, manze, washa stima.
Ata muzime stima bado tunendelea kuwacha.
Don't bother me. Kesho niko na show usiku. Niki get ganji, nitakupe. Maybe, but usitegeme. Missy sugar mami mini OG. Kani hustle na hustle muziki. No sponsor, no extra check. I work hard for my money. You get stuck in stress. No she don't, no she don't, no she don't. See stucky kiss, no she don't, no she don't. Stuck in stress. No she don't, no she don't, no she don't. She stop kiss, no she don't, no she don't.
Adrenaline nimepanda, sasa mimi ndo kusema. Madame Nas, tuseme tu nika umeniangalia, ukaona mimi nizumbua, sindio? Ukaona mimi ni bure, ninakufinyia macho na ninunia, hiyo ni ukwana kweli. Kona 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 iso maziku zilikuja kimata mtu zizumbuane. Na ukipendwa pendeke ni grab siyo zobobri amu ni monke ambaye majami.
Don't bother me.